Ni keki unibamba, yeah. Ana smile ya kipawa, figa nayo fiti ni mjaka, yeah. Mumcheki na kingwaka, kwa dirisha ya mine. All day, all night, wish you were mine. Everything is alright, cause reke kwere kaire tuga tutura gaiwe. Unibamba yo design wailaiye, reke kwere kaire tuga tutura gaiwe. Unibamba yo design why lie, yeah. On the daily mi nakutamani, weni wangu mapenzi ntapaka rangi. Niweke hadharani malaika usijali, hii mapenzi mi na offer bei kali. Wewe ndo nataka, wewe ndo nafata, ibaki mi na wewe kama jaba na masata. Ata mi niringe nimepatana na rasta, love imenibamba nimebarikiwa hapa. On, nimekata zoma chrome. Kuna manzi na kadai minataka nika on. Kuzo ndailin kuma shatan kikango zazo kwa chom. Back and forth ni kufuatana ye ni Jerry mini Tom. Na siyo joke, kari pesa wewe go. Kabobo joka rasta kana giggle tuki smoke. Kani mix kani changanyo brother ni vitiche Jones. Toto doni keki unibamba, yeah. Ana smile ya kipawa, figa nayo fiti ni mjaka, yeah. Mumcheki na kingwaka, kwa dirisha ya mine. All day, all night, wish you were mine. Everything is alright, cause reke kwere kaire tuga tutura gaiwe. Unibamba yo design why lie, yeah.